Anya leo madem anasema nga my next boyfriend. Buda, chabo nile ile bado.
Hey yo, we are back. Hey, season 2, episode 1. I'm on Masema Jema, bro.
Ah, manze, it feels good to be back.
Finally.
Apa tukuna mse, who's a really big fan of cats. He's a cat explorer. He loves cats and our chunga. Mse apa anapenangatu manze ma donkey.
Hey!
Boja, ebutu udi kwa cats. Like actual cats, the animal.
Okay, check it, I'm joking. Hey, we're back, man. Mm-hmm. Just in case you don't know us, I mean you don't know me, I'm Cyprian Kimtai Limo. From season 1, nimekuwa msa kuchocha, msa ma jokes. Always I'm a Man United fan, but sometimes I gravitate to Mamelodi Sundowns, pale South Africa. Even sometimes, I say...
Pole kwane sit.
Sometimes, nakuanga msa Kariobangi Sharks to the core. Anyway, back yet again, ready for the next season of football. We also touch on a lot of sports, because tumepitia vitu mingi sana kwa break. Anyway, on my left...
Yeah, I'm the person on the left.
I'm
Nelson, son of Chelsea. Yeah.
Son of Chelsea.
Yeah.
Son of Chelsea. Chelsea ni jina pa. Eh?
See, si, Chelsea ambassador. Chelsea Buda. number one fan. Yeah.
Number one, in Kenya, in this office peke yake.
In this office, pia.
You know you're the only Chelsea fan in the office.
Manze.
I think ata in the entire area, you're the only Chelsea fan.
Nasa waboda.
Nasa waboda. Nasa waboda.
Mbukabi wana wakapiwa sana.
Yeah.
Sip. Tumeke.
Okay. So. Oh. I'm Julius. Fan mkubwa sana wa Arsenal.
Tulisikia complaints. Hey man, there are so many complaints ati hakuna Arsenal fan.
Ndio huyo fan wa Arsenal amekuja sasa. Hey, mimi I'm representing the culture.
No, he's the only brave Arsenal fan aliyama kutokea kwa podcast. Alikuwa anajua hapa tu ni kurostio.
Tuko na other brave Arsenal fans,
yeah, but
mwenye aliyama kutokea kwa podcast because podcast unajua ni wase is code kwa ngi imejiweza.
Kwa suicidal kwa toa huko.
Kwa ngi imejiweza. Sasa
angekuja with a good state of mind.
What to tuonyesha game na naongea sasa hizi. Hebu ongea sasa.
A disclaimer, atujua mlipa. Just like two jubla alisema mlipa Ruto. Yeah.
Atujua mlipa.
Asa nilipangi. Nilipangi. Hawana do na madeni mingi atalilipa aje. Wengine wanakimbizwa na Ukraine. Wengine hapa tu ni madeni.
Out there with tissues, please. Sponsors, we have an Arsenal.
Kuna machozi. This is machozi.
Tears of joy. Tafadhali. Jeni na matissues kuweza kala ya Arsenal branded red, maandiko Emirates mahali. Bas.
Anyway, speaking of Arsenal, this season na to Amazon Prime Video yenu. All or nothing ya Arsenal inatoka ina few mona trailer.
Yeah, mona, of course.
No, a lot of the series ime focus on machozi, man. Like Mikel Arteta manze kupigia ase kelele. Mikel Arteta siji kuja kuambia ase you're not doing that job.
Oh, John, title ni nini? All or nothing.
Yeah.
So lazima uonyeshe bidii.
But there's no happiness in that season.
There's happiness.
For that season specifically, there's no happiness. For example, Liam Man City, Elisha with them, winning the Premier League, I think.
Uh-huh.
Yeah, Spurs, but then it's similar to na yenu. Because ilificha Pochettino akisakiwa, tena Mourinho akiingia. So, but ikeisha na them, nothing happening. Tena Arsenali, Arteta aliingia. And then your season. Mulikuwa projected to like reach top 4, mfike Champions League for the first time in 10 years. But
things happened.
Guy, ilikuwa 10 years.
Aye, si 10 years.
Ni 10 years.
Tulikuwa Champions League 2017, acha ni jinga bana. 2017 tulikuwa Champions League.
5 things you can do in 10 years.
Wewe uta do that in 10 years.
Unaweza.
Si unaweza wewe umefanya nini?
Unajenga sisi?
Eh, yeah, wewe. Sisi si nyinyi, wewe. Wewe si nyinyi. Wewe.
Eh?
Sisi.
Nilitoka high school. Imagine, the last time ulikuwa Champions League ilikuwa high school.
Ulikuwa high school 2017? Hey, Buddha. Ulikuwa high school? Oh, juku angalia records. Watuchese mjuangi records vipenye ziuka.
Nise na numbers, bede. Unajua last season, walikuwa natuambia hapa, mishinda 7 trophies in 3 months. Nise, walikuwa natuambia nga some numbers, man.
Watuchese jo, nini... Chelsea ni timu ya siasa man. Hii ni timu ya siasa.
Last season. Looking at the season ahead. Mm-hmm. Arsenal mesign 2 players from Man City. Mm-hmm. Plus another player. So mko na 3. So far mko na 3 signings, ndio confirm signing. 3 or 4.
4.
Yeah. So Mikel Arteta, a coach mwenye alitoka Man City, akaamua ku recruit former players from is for my team.
Yes.
And to be honest, that's not a credit. Mm-hmm. Apparently your strategy this season sign players what are za ku they're tactically like suited for multiple positions. So mm-hmm. Jesus anaweza kuwa forward but akiwa winga kwa sawa. Mesign pia Zinchenko when even though he's a defender, a left back, ako sawa when it comes to tactically advancing his position. Mm-hmm. So but shida Arsenal ni every season you under hype.
Since the best way to start
and then what happens mnakuwa a perfect run. Sometimes you kuna like 3-4-5 months of you being unbeaten and then inafika January ama February na collapse. Na tasa hiyo amnanga Champions League, amna hata labda Europa. Na bado mna collapse. So, hii season itakuwa tofauti.
Hii season umecheki saa, tume bring out kina nani, kina Jesus. Jesus, yeye ni a quality player, is a quality striker.
But mbona kwanza Man City?
Nani?
Mbona kwanza Man City? Especially last season, when Man City didn't have a forward. Kwanza alikuwa anasema, Pep alikuwa anasema, we don't have a forward.
Yeah.
Na Jesus akuwa hapo.
I think gameplay Arsenal na Man City ni tofauti.
Yeah, true.
Gameplay Arsenal na Man City they rely more on the midfielders kufanya kazi mingi. Ndio maana kina Sterling uko na Sterling ni winger, De Bruyne amekuwa king'ara na wasee because yeye ni wale ma midfielders kazi yake ni kupanda na kushuka na kucreate. Alafu anajua kujitafutia anga space. Mm-hmm. Unaona? Ukiangalia most of their goals zitoka from the midfield players. Mm-hmm. The strikers wanakuja tu hapo compliment tu mara moja moja.
But last season ndio ilikuwa most of the players, most of the goals they took from the midfield. Ni last season tu. Previously kulikuwa na Aguero alikuwa na dominate.
Nani ajua Aguero?
Eh,
Aguero alikuwa kama Messi wa timu yao. Unaona? Alikuwa tegemeo. Hadi until akapata ile injury yake. Bas, hapo hivyo akakaa kwa bench. Lakini De Bruyne aka step up akina Gundogan. Kwanza kuna season yenye ungechikimtoka Gundogan alikuwa anang'ara like kila game anafunga akina Mares hapo nipenye na ngara sasa because gameplay yao iko hivyo wanacheza game ya kupanga na kucreate space alafu wanatafuta bao itoka sana from midfield kicheki game yao inakuwa ni kustretch watu wide by the time unakuja katikati midfielder ashapanda ameenda amefunga and I think hiyo gameplay ajua sasa kuja Arsenal tukonga na ever tukonga na striker. Everton wangu na striker.
Mm-hmm. But gameplay yetu
sasa si gameplay yetu. Okay, gameplay yetu pia iko almost similar to ya Man City ama tuseme ya Man City iko almost similar to yetu, but sisi game yetu ni we look for the striker. Mm-hmm. Tutacheza ma games za maybe tutafute ina depend pia na the team yenye anacheza nayo. Kuna ma teams zenye tutategemea striker afunge bao. Mm-hmm. Kuna games zenye ni ma defender tu tutasikia ma defender ama na ma midfielder anafunga mabao. But I think akina Jesus kukuja angalau najua hapo bio kuna guaranteed start. Mhm. Apia hapa najua ule striker tuko nategemea wote wameenda.
Well, Lacazette ameenda.
Eh, Lacazette ameenda na Aubameyang pia alienda.
Alienda, but focus yenu sana last season ilikuwa nani? Nketiah.
Eh?
Nketiah.
Because yeye alikuwa kama Sadio Mane.
Yeye alikuwa Gabriel nani? Martinelli.
Yeye au ndio alikuwa kama the next nitongaji.
Next unajua players.
Unajua kuna ile next in line. Mm-hmm. Kwa sababu kuna ile the first in line. Mm-hmm. The first in line ya unapata iko Aubameyang akaenda. Alafu the next in line ilikuwa ni Lacazette ndio ameenda. Mm-hmm. Lakini sasa hiyo kuna time Lacazette alikuwa anapata ma injury na uchovu unapata tunaingiza Nketiah acheze because bado ni kijana mdogo ana mbio ana nguvu tunampata hizo ma chance. Mm-hmm. Martinelli alirarua Chelsea wakati tukaamua sasa atakuwa ana starting. alidemolish Chelsea single-handedly. Wow. Kumbukia, oh kumbukia, oh kumbukia kiacha Kante chini tu akioga.
Hata akiswim.
Yeko la season. But unaona alianza from somewhere. Hiyo hiyo performance yake ndio ilimguarantee position the next season.
You know it's the same kind of Rashford. Yeah. Rashford no jo akiingia alidestroy Liverpool, akadestroy Man City, akadestroy Arsenal, akadestroy Chelsea. Tukasema yo, we found the greatest striker for the next 10-15 years. Eh? For the past 2 years mse.
Team morale yenu ilikuwa chini, unaelewa? Team morale ilikuwa chini. Na kama team morale ilikuwa chini, yuanza ku trickle right away right from the huko mbele kabisa. Yuanza ku trickle nyuma pole pole. So unapata nga striker huko motivated kufunga. Midfielders hauko motivated
kupossess. Hauko motivated kufunga.
Hauko motivated kufunga. Wow. We, Manu unaweza sababu alifunga ile season ya, ilikuwa ni season gani? Ile season alikuwa na Mourinho. Mm. You can count the number of goals. Then kama ile kachuani.
Ilikuwa gameplay.
Hmm? Yeah. Maybe so, Mourinho exactly. Hauko motivated.
Two goals. A close game.
Unasikia really hako motivated.
Wote na depend season gani ya Mourinho.
Si Mourinho
wote na depend. Na depend
season yake ya pili.
Season ya pili tulimaliza number 2 tukashinda Europa. Season ya 3 ndio tulikuwa na mashida ndio akatoka.
Yeah.
So first season, second season tulikuwa sawa. Third season syndrome ya Mourinho ilikuwa affect kawaida.
Alafu out went Mourinho. Kakuja
Ole.
Yeah, kakuja Ole.
Ole tukotika shine yo season.
Ole alikuja kwanza ile time akiwa probation.
Yeah, tukamalizo season vizuri. Tulimaliza season below, tukufika Champions League.
Mm.
But the next season, tukakuwa number 2.
Yeah.
The third season, ndio tena shidi katokea.
Exactly.
When Roro came in. Mm. Anyway, pia so, speaking of Roro manza, as rival fans, you know how analysis the club. What's your opinion? Just in case you don't know what's happening. So Ronaldo during pre-season akutrain. Alikuwa sitki train in different countries. Tulikuwa, I think, I'm not sure if the first one ilikuwa Singapore or somewhere else. And then tukenda Australia. He didn't show up for any pre-season training. He alikuwa Portugal akitrain. Apparently, anataka a loan move away from the club to a Champions League team. But no one wants him. Bayern jana. Alisema Oliver Kahn, the director, I think chairman and director, alisema he doesn't suit our play. Mm-hmm. Atletico Madrid, manze mafaz, walikuwa mabana. Walika mabana, akasema, no Roro, no way. another team, PSG, walisema there's no need of buying Roro.
Yeah.
So those were the three clubs that apparently wangeza kufinance the... And another one was Chelsea, but Tuchel, amesema... He doesn't need Roro. Na bado hasa ana striker. So if a team that doesn't have a striker doesn't want you,
So
as a Man United fan, I'm concerned. Heading to the season, it's a repeat of all the other previous seasons. All the other seasons, imekuwa Pogba anataka kutoka. As in, game to call game 3, topic ni Pogba anataka kutoka. Mara Lingard anataka kutoka. Mara Holmes anataka kutoka. Zii, ile time ya Lukaku, ilikuwa the same thing, alikata pre-season, hakuchagulia kucheza kwa any pre-season game, and then ilikuwa hiyo an issue, hadi the last time dot com
uza. Uliza mtu wa Chelsea atuambia.
Yeah, so, in your own opinion, as rival fans, mnaiona aje like our situation?
Mi naona, Roro, I think akona kitu ya kuprove Champions League, that's why anataka, anajua, maybe next year, at value kita itenda chini kabisa, so ana push for like for a game yenye anacheza Champions League, unaona? So hizo ma team ka sisi tulimkata because maybe a suit playing style yetu, maybe hatutaki striker by then. Ama
what do you mean hamtaki striker by then? Hamna striker.
Sasa tutaki striker, si Havertz anacheza hapo false nine.
Wakona team wao, wakona team
wao
complain,
me complain Vana manze asaidi
kuna Lukaku,
complain Havertz inconsistency. Mlikuwa na Lukaku mshamuuza,
tuko ako loan
hadi mlipa Lukaku na Buda
hata arudi
vile hata vile alienda Inter Milan alisali aliregret alisema vile Kalidou alikuja na Stali akasema I wish angebaki.
Sasa hiyo ni nini? As in the whole season, amesha sema nitakurudi Inter. And then akitoka, ama hizo ilikuwa tu rumors?
Zii, alisema.
Okay, well, do you want such a player to come back? Mseka Lukaku mnyanae, anarudi. Ikiwa tough, anasema nitakutoka. Ikiwa better, nitakurudi.
Okay, mi Chelsea iko na very strong leaders, right? Like, kina Thiago Silva, katikati Jorginho. like watu wenye sasa hivi tuko na Sterling uko mbele, like watu wenye uko na experience. Sterling is a leader.
Kivipi?
Sterling is a karibu ni Sterling is a leader kwa sababu
alilead
alikuwa na lead Manchester uko mbele
from the bench.
Not from the bench, in the last season. Seasons zingine. Alikuwa
no, he's not a leader. He's been scoring goals, yeah. But he's not a leader. Leader of Man City, ajawai kwa, like when it comes to now being a leader.
Yeah.
No, like Stanley performance on your pitch doesn't necessarily make you a leader.
Exactly.
Like unaweza kuwa a really good player, but yeah, you're not necessarily a leader.
A leader ni mtu anajua command the team.
Exactly. Na vile City tuko na rely on Hazard. Sasa hii tunazari.
Hazard was not a leader. As in, mko na leaders. But Hazard is not a leader. Hazard alikuwa anafanya job yake.
Unaona leader wa Chelsea kwa nani? Mtu kateri. Teri alikuwa leader.
Exactly.
So anajua kumanage.
Kwani ilianza na nani? Thiago Silva
huko. Yes, Thiago Silva na Jorginho.
Eh.
Yeah. Na Azpilicueta out unaweza account as leader.
No, lakini like also wana
ukisema a leader,
wanaweza command. Alafu pia kina like kina Vana na kina Havertz wataona huyu jamaa ameshinda Champions League. Ameshinda Premier League, ameshinda all these domestic cups na Man City. So they will want to aspire to.
Let's account your argument. Last season the talk was Roro amekam. Kuna how many Ballon d'Ors? Kuna 4 ama 5?
5.
Akona 5 Ballon d'Ors. Ameshinda how many Champions Leagues? 5 Champions Leagues.
Na atakuja
akakuja akasema the talk was anakuja ku inspire the likes of Rashford, youngsters, Martial. Anakuja ku inspire Greenwood. Anakuja ku inspire sijui nani.
Kwanza
akishaje hiyo season Greenwood
akaingia kitu ya kwanza scandal
Martial
loan
tukam loan Rashford
I was saying ati because mtu mmoja alikam
hapana
si vile umesema tu sai ati Sterling atakam waone ati Vana na Havertz one umsalishinda
kam vile pia akupata support from the other teammates.
What do you mean bro?
Maybe Hernandez ndo alikuwa maybe anamsupport pekee Bruno
lakini as a leader. Lakini as a leader, as a leader unafaa kuja motivate team. Kazi yako ni ku motivate team.
Alikam.
Kazi yako ni ku guide team.
Alikam. Leakages zikaanza kutokea kwa club. Every single week kuna leakage of stories. Mara Lingard's G what? Mara sijui Shaw's G what? Mara sijui on ati wasawa approved training. Oh, wasawa pendi Roro. Oh, kuna si wasawa taki chill pamoja. There's disunity. Hiyo logic ni unasema, it makes sense.
Maybe it makes sense in Manchester United. Lakini
acha
disproven it makes sense in Manchester United. Lakini maybe in other clubs it will make sense because hata vile Arsenal litoa Uber because aqua disciplined enough I think. Yeah. Lakini unaona vile wakaanza ku pick up momentum, wakaanza like kuwa
Your time Arsenal wangesema ungetumia logic yako tungesema Aubameyang na Lacazette na tuseme Leno au na tuseme Xhaka sometimes ndio leaders. Logic yako?
Yeah,
logic.
Yeah. Yeah.
Aya, nili happen after Aubameyang atoke. Nili happen after Xhaka atule captaincy. Nili happen after Leno akwe bench. Afu akacheza tu youngsters. So Arteta was a leader. Your logic yako makes sense.
Sasa sinasema I guess bana hizi teams zingine azinanga like
kwani Chelsea nyinyi mnacheza ball gani yenye tingia chezangi nika nyuma cheza EPL.
Let me tell you something.
EPL plus
2.0
eh si ndio mnacheza ati
nakumbuka ile pena we saw the game ile yenye captain ilifaa pigie pena azipelekea ilifaa pigie pena ya kushinda Super Cup. Right, akapea akaona yeye mwenyewe hizi piga ipe na akaenda akapea Havertz ball because akaona more composure and that's what leadership is on the pitch.
Si ndio leader atukukataa Azpilicueta ni leader mikitu nakataa ni
hatujakataa
Sterling wewe bado ulisema
Sterling ni leader aji
hapana
mimi naona Sterling anaweza kuwa the next Hazard because amefika the prime years.
Okay, Hazard alikuwa leader aji.
Hiyo itakuwa title ya podcast. Nimeshasema.
Unajua
nimeshasema Sterling will be better than Hazard. Even though
nimesema atakuwa the same.
The next Hazard.
Hey.
At least tuko na threshold.
Between Sterling na Hazard nani ni mzee?
Hazard of course.
Oh.
Lakini sasa nasema vile Hazard alikuwa Chelsea.
Unajua unasema Sterling. Unajua unasema Sterling kama he's a 22 year old.
It's a 27.
Akuji like a 22 year old. Akuja like a 27. Like he's already played football at the major leagues. Ameshinda everything. Local trophies apart from Champions League.
Football prem age ni ngapi?
Yeah, for some players inaanza ku hit from 27 and above, 26 exactly. And above. But for some players pia inaanza ku decline.
Yeah. So unafikiria the guy with it rise.
Atakuwa tu na average season. Sioni like you amazing.
Average season ni to you ni how much? Ni how many goals and how many assists?
Akijaribu sana 10 goals.
Lakini pia mkumbuke Sterling amekuwa si hata ametoka ligi nyingine amekuwa IPL.
So exactly.
atakuwa anacheza against the same defenders.
Exactly.
Unaona? Kumbuka Sterling akiwa Liverpool. Unamkumbuka akiwa Liverpool. Performance yake ilikuwa uko hivyo ama?
Yeah.
Haikuwa uko hapana. Sterling normal alitoka Liverpool akiana Man City.
Sterling alikuwa mkali.
Mbio, akataa kona mbio.
Akusuit system yake,
exactly. Mm. So, unapata sasa, venye akaingia Man City, ndozo, Guardiola akajua kumtumia, kupata the best out of Sterling.
Na pia Guardiola akachoka naye.
Sterling
alishine for 3 seasons, if I'm not wrong. And then all of a sudden, Guardiola anasema he's not like, is not at par with what I'm expecting from him. Anaanza kumweka bench. For the last 3 seasons, amekuwa tu bench. A start vizuri, like not a consistent start. Amekuwa tu bench.
Lakini, if just Guardiola ni mse tactical sana. Mse na changing tactics kila time. Antakanga wase yoko flexible. Jesus Navas alikam, afaka ishia. Like, mse alikuwa mfiti, right? But alishia because akusuit tactics that za Pep your time. Naona. So
amesha two season. Sia sababu hapo amesutio nini? Ni sababu
nasema tu like
unadufanya
vile Klopp uchange wase Ferran Torres.
Yeah.
Ana miss kwa anajua Ferran Torres ni nani. Akakuja Man City akuperform. Unaona? So Guardiola ni msia anatumia yeye ujaribu ku experiment na wase. Na pia jaribu ku experiment pia playing style zake.
Hiyo ni coaching. Coaching, exactly. That's part of coaching.
Exactly.
Because the wheels have to keep moving. Those wheels have to keep moving.
Ni mswe dynamic, unaona? Sasa for example, kama Ferguson alikuwa anasema you can't change a winning team. Right?
Mhm.
Sasa Man City imekuwa ikiwin na Sterling all that time, right? Then unaanza kumbench, mna expect queen bila mlikuwa mna win.
Well, Man City wame win without Sterling.
Wamekuwa kiwin bado bila Sterling.
Last season
wame dominate that Sterling, man.
Sotulie, last season
walifika Champions League final, yeah, without requiring assistance from Sterling.
Unaomka last season Man City season ikianza by deck walikuwa I think number 4 huko hivyo, walikuwa chini bado.
Mm.
Wakakuja tu polepole tu, wakapanda. Hadi wakaanza kumbishana Liverpool sasa.
Kuna card gaming. Afu Liverpool karibu you were chape on the last day. Imagine. Is this signing zone yameleta kina Grealish? Yaani huyu jamaa akotoa hapo for vibes. Then kama anaza like kuwa na impact kama Sterling alikuwa.
Sterling unachikio vile Grealish aliingia Man City. Even though mimi naona for Sterling. Atacheza. Difference ni atakuwa na more game time. But you are to the same Grealish alikuwa na disappointing season last year. Mimi naona to the same for Sterling. Anyway, Tuchel akiingia alisema I'm going to create a team that nobody wants to play against. Your team say me change too. I'm going to create a team that no one wants to sign to. Because signing zenu manze zote Barcelona to enter the chat. Mnasema mnataka manze uhuru, Barca enter the chat.
I don't know. Miss understand your politics by the way. Because watu sema tunataka player alafu baka tu inakuja tu all of a sudden like
no really
amna luga nimbona amna luga na pia amko appealing acha niketu hivyo amko appealing you're not appealing
first of all it's not even the club itself maybe the environment London like Premier League
no compare London to Barcelona as a city arachana na whatever. Compare London to Barcelona.
Lakini compare the Premier League to La Liga.
All the athletes, all the footballers, a majority of footballers, wanasema ngamanze, if there's a city they want to live in, ni Barca, man. Kusaba ni jua, consistent to summer, consistent, perfect. As in, ukiona girlfriend wako ama wife, mm. that's the perfect city kumweka. As compared to manze London. London is a good city, sijakata. Hata mm. a lot of players wanapenda kwenda London.
Yeah.
But it cannot compare to Barcelona.
Like in, if it was you, Cyprian, kama wewe ni unataka Sevilla uende Barcelona?
Yeah, bro. As in, that's the hallmark of a club. Kwa pedigree za football. Clubs inakonga. Kwa pedigree ya football, uh-huh. clubs ikuaje.
Uh-huh.
Real Madrid at the top. Barcelona, Bayern Munich. Hizi inakonga yo pedigree. Haibadiliki.
Kasa vile mani ya meenda Bayern.
It's a huge step as compared to...
Yo ni upgrade kwake.
Yo ni upgrade kwake. Personally, kwake.
Yo ni upgrade kwake.
It's a huge upgrade as compared to cheza Liverpool.
Mi naona ni kama huko atafunga ka 30 goals a season. Kwa sababu, we mse, like, Premier League is kuna yo element tu ya difficulty. Enye, hizi zingine azina. So, when you win something from the English Premier League, at least you get... Uko na more star, more points.
Then bona Real Madrid uko na the most Champions League.
Sio ni a very experienced
bona, team. Bona kila player manzee anasemanga. Inakuanga hivi, a player ataanza. Asema, my next move has to go to the Premier League. Because mm. onasema, that's the most challenging, that's the most interesting.
Mm-hmm.
From that, akishine, inakuanga tu one final destination.
Real Madrid
ama Barca.
Maybe the retirement. Nitajuaje, man.
Ni pedigree. Kusema umeshinda Champions League. Yeah. Kusema umeshinda Champions League medal na Real Madrid ama Barca. Ina carry more weight kusema umeshinda na Liverpool, ama Man City, ama Man U, ama Chelsea. As in, iko na a whole. No. In terms of football pedigree and yeah. in terms of... Ni kama kubrag about...
Ni umeshinda like...
Umeshinda three Champions
League. Umeshinda like 18 Premier Leagues, right?
Umeshinda 20.
Na 20. Alafu na 3
Champions League.
Yeah, mko tu kind of the same level as Real Madrid.
Na bado ilikuanga zamani ilikuanga Manchester United ilikuwa inaweza ku compete with the likes of Real Madrid. As in bado walikuwa nasema at least now we have a Premier League club that can compete with the likes of Real Madrid. Even say time Liverpool
na City
wameshine bado comparison ni versus Real Madrid.
Mimi nasema like basi what's the most beautiful football in Spain, in France, in Germany, ama in England?
It depends on the seasons. Mm. Kama tutangalia ile season, ile era ya Barca, that was the most beautiful football, was the wingi wa maiona. Kila mtu alikuwa anajaribu kuemulate.
What's the most entertaining?
Alafu mnani alikuwa, nani ndio alikuwa ame orchestrate hiyo yote? Sini Pep? Pep aka transition to Bayern, now to Man City. Now everyone considers Man City to have the best playing football, like in terms of playing ability and liking their football. Wasi wanasema Man City, they love to watch Man City.
Mm-hmm.
Because of what? The philosophy ya wapi? Barcelona. And that's the same philosophy Xavi analeta sai Barca.
No, Xavi, huu jamaa tu ana hijack tu madini sa left, right and center.
Oh, kuna mauchungu.
Players.
Usipopata dem manzeo usililie, manzeo mwenye amepata. Wewe jiangalilie.
No, Rafinha.
Wewe look at yourself,
for,
man.
Rafinha, ye mwenye ndo alikuwa na push hiyo.
Alikuwa anataka Barca.
Sasa, hata inge make economic sense, sisi tubaye player mwenye ataki yuko wholehearted licked.
Ani igri mekuwasha hivyo. Ni mekuwasha.
Hiyo siwezi kacha.
To be honest, mi nakufeel. Sababu hata siti kuna the same problem sae. Na De Jong. De Jong manze tumejaribu sana from June kumusaid. Mjama amesema atoki Barca. Barca ataki kumtoa. Hata mi nafeel uchungu. It's painful. Na pia hata sister kakusain player mwenye. Like his heart is not there. Yeah, she sema Barca is his, yeah. Like Barcelona is his best city. Amesema manzee wife yake ama girlfriend yake hata kwanza alipropose wakiwa Barcelona. As in already asha set up mindset yake ako Barca. Kama Barca wangekuwa na shida na do, hata tungekaribia tu mse. Ni vile tunamkaribia because Barca hawezi afford. Wana insist lazima akatwages, wana insist hataki kumlipa his cause last season alitoa do. Na umekataa kumrudishia.
Mm-hmm.
So that's the only reason tuko na wait in this conversation. Kusababu tia what? Pesa. Now that's something new chukia kusuma new. Tunengia tu conversation because kama muna takatu watu le 200 million. Aish. Aduna shida.
Nyinyi na GOK? Same was up. Madeni tu. Chukua deni.
Sisi ni wanaume. Sisi ni wababa wa Nairobi. Manchester United ni same na wababa wa Nairobi. Wamezeka. Aise katia madem. So the only way ni kwa unaona ile meza pale, anaambia waiter, ile meza pale. Peleka chupa mbili manzi zangu. Manu ni wa baba. Alafu teams kama Barca, Man City, Real Madrid. ni manzika mjama fulani kutoka kampo kami.
Ni you guy na Luga.
Ngia tuna Luga.
Kalma romantic.
Sina do ya kuna hiyo boti. Lakini Luga. Kuchocha.
Na game pia iko feti.
Na game pia iko
sawa. Game pia iko sawa.
Game gani iko sawa?
Si game yao wewe kwani?
Eh, game ya Baka.
Eh, mimi napenda game
ya. Ndio kuniambia unapenda game ya Chelsea lakini unachukia Baka.
I used to like Barcelona.
I used to like Barcelona.
But right now, I feel like Barcelona, it had tried too much. Kurudi pale ilikuwa.
Of course, they have to try so hard to kurudi.
They have to try because walikuwa wamelose direction.
Walikuwa wamepata financial crisis. It's a process. Lazima warudi back to where they were.
Sasa nikuulize, sasa... Because mtaka kurudi vile mlikuwa, mna forgo everything na make two hard decisions. Then you start, of course, in the end.
How is it a hard decision?
Oh, but, yeah, apo like, pia na agree because
yeah, like,
easy ma financial kulipa, deals
kulipa, yeah, kulipa yeah. Lewandowski.
Yeah, Kunde.
Kunde na Rafinha manze. Sidhani kai itakuwa easy.
Unajua saizi, unakumbuka Baka.
Dembele amesend a... I think I'm saying a cheaper contract for the longest time
Baka alikuwa dominate Spanish league. Sasa after Messi ametoka Baka akaanza squeeze Germans wao wanapiga nyanga top 4 wamekuwa kwa Arsenal wanapiga nyanga top 4 squeeze
kama
Arsenal
okay
wanapiga nyanga top 4 ni mzuri ku accept that hapo ndipo unaanzia anajua unajua sasa watu wengine bado
accept yourself
unajua tunapiga nyanga top 4 yes lakini tukipatana na Chelsea safisha hivyo inakuanga as much as tunapigania kujanga
ni 50-50 au deals na 50-50 tunaenda ngapi rest tunawachapa
nikija sasa mnaendanga mlienda last season peke yake
accept pia huko huko process ya deny
ni last season mlikuja mkatuchapa
last season mlishinda nini
nini kushinda nini kiaje
you own your Arsenal fan heart speak
nini yo last season alikuwa na contest kushinda trophy sili kwa na contest cool
sisi tulishinda super cup na FIFA World Cup.
Okay.
Exactly. Yeah. That's why now many finals, four finals.
But did you win? Did you win?
Tukashinda how much? Two finals out of those four finals.
Because
in FIFA, you're 50%. You're 50%.
No. So wait,
World Cup, mulishinda against nani? Mulishinda against nani?
Mulishinda versus who?
Versus team gani?
Hiyo team ulikuwa nayo friends ilikuwa?
Garen
is a how. Oh, no. That is how you know it was not a contest. Like a contest.
You mkwana club World Cup.
Nanyo.
Nyinyi.
Atujengia a contest. Atujengia a contest.
Why are you getting you're outside of the club?
Apana, mina uliza. Ye kwa contest. Kama wazi kumbukata your opponent. Yes, that's not a contest.
Inafaa get in do hate vizuri. Lakini
sasa si hate, wewe. Si hate. I'm not hating. I'm just telling you. Nimekuuliza swali kashinda kujibu.
Nottingham Forest imerudi.
Nimeuliza. Nimekuuliza.
Kuna Champions League kwa shida. So,
kwanza Nottingham Forest.
Tutafute fadwa.
Unajua Nottingham Forest kwanza kuna J-Links. Mazama jamaa alipost content yake for 1 week straight in a row bana. Nikawa Jayce ina another player. Kila mtu tu. J-Links.
No one. So me no one. This season next season ikikamp tutafuta ifano na Tottenham Forest. Bado asa dali akwende sana.
Wona joona sound kama nani? Unakumbuka Raima ule mjamaa mmoja manzi aliacha kwa number last siku moja manzi kwa exam. Akakuwa kwa na second last. Lakini mpaka class 8 alikuwa tunaongea about that day. Ile siku alishinda umse. Nao ni nini? Na hiyo club World Cup yenu. You're playing against teams that cannot compete against any other European team. Any other European Champions League winning team.
Lakini nikuulize, what's the process kufika hiyo club World Cup?
You have to win the Champions League.
Uh-huh. And then?
But then, nyinyi mnafika mkona direct ticket to what? As a Champions League winner, you have a direct ticket to the semifinals. Sindio? Ya club World Cup. Amwanzangi yati kucheza... Any other
sindio lakini mbona tucheze like mwa tuanze hapo
the team ilikuwa nayo final ilikuwa Al Ahly
yeah.
Al Ahly walikuwa wameanza the African champions kwanza put respect to the African champions of previous season na this year ni Zamalek put respect to them the Africans, you as an African, uko na fakonza ku support Al Ahly more than Chelsea yako. Wewe umeenda London?
Lakini sasa
London. Ah, umeenda London.
Brooklyn. East Park London.
Maybe London Distillers.
Hey, London ya London Distillers.
Maybe London Distillers.
Na buru.
Zii. Lakini space kuna kuna Kalidu na Sai Mendi.
So
watu wa Afrika, mbona mbona ni support wase wa
uzuri unaweza yeah. Unaweza account see timira address says account uko wengi na says account
maybe yeah. That's why you not perform vibaya
kwa Afrika. Eh, unachukia Afrika hivyo? Sikia buda,
sikia mse,
unaishi Afrika kwanza, uko Nairobi buda, uko Nairobi
koloni mambo leo. Ukoloni
uko Nairobi unachukia Afrika?
Kuna African players kweli?
Tuko na Eric Bai
moja
no na Eric Bai
nani?
Nani? Na tuko na Diallo by the way. Kuna Diallo.
Pati ya nani?
Eleni.
Eleni.
Aya, acha nikuanzie from from you to Mosa. Eh, buda. Yeah.
Is a podcast
zi.
Yo pati taka.
Ajo, ajo uni mse wa blue.
Mosa ko sanali.
Uni mse wa blue kwa ngai anything ya red ya Fiadu Mosala.
Eh, kwanza unajua huyo mjama kuna birthday leo, anachukia nga Mosala.
Yeah, man. Shida yake ni gani? Eh?
Ana kwanga na birthday the fala fulani hapa manzee sije atako hapa. Basi lako uko kwa ofisi. Hata eh. Eh, please focus, please. Na bwana acha tu. Acha agenda si change.
Unaona Nunes aki
oh by the way. Anaitwa Nunes by the way. Like jana Klopp, oh, alisema yeah. Manzee Nunes give him time. At the disrespect on him so far is not warranted. To be honest, he's a good striker. But mimi naona tu akiflop mbaya.
Atakwaga Andy Carroll.
Eh, bas.
Anakatwa.
Kwa vile Andy Carroll alitoka Newcastle akakuja Liverpool. Eh, kila msee. Kwanza Newcastle alikuwa amefunga I think 18 20 goals. Mm. Eish. Akasema nenda Liverpool, sasa ni 30 goals a season. Guaranteed. Ha. Wapi? Jamaa hata sasa sijua kwa wapi.
I think alirudi Newcastle.
Ah, ako team haiko Premier League, haiko Premier League. I think akose either Championship ama First Division.
Hey,
as in,
hey.
I'm a disgrace, man. And hey. Nunez, prove us wrong. To be honest, mini prove wrong. But minko ready, niko sure. Because in Amonaga, in Monezo games yake so far, mm-hmm. He's making simple things look so hard, man. Jama, anankumisha nani? As wachana Andy Carroll. Unankumisha Lukaku. Nakunga Lukaku touches.
Mm.
Man, first touch yake manzina Rudy Timbuktu. Man, Nunez... anaweza apewa simple ball but ata complicate. Afu unajua front three ya Liverpool ilishine because Firmino was a pivotal role. Ile ball ina kama kwake ana distribute vizuri.
Mm. Kuna composure nyingine jo manze.
Nunez atafanya hiyo same thing.
Mhm.
Yeye ndo kutumia na zee I worry for I don't worry because I don't really care about Liverpool. Na plus ameletwa to compete with Haaland.
Boda, kuna watu compete eh. Manze na
bana. Huyu Haaland.
Kuna competition.
Haaland ni kweli.
Ni kama manze wa Jacoe na huyu jamaa Agano Party. Anataka muure.
Haaland ni beast. Haaland ni beast. Mean okay, just wanted to see.
Tunamjua akiwa alikuwa beast akiwa also, akiwa Dortmund. Unajua EPL is a different ball game.
Yeah, nataka kuona vile atakuwa beast na low block defense. Zaki kai Wolves.
Ama upate a team yenye ime set up for purely one reason to torment you as a striker.
Yeah.
Unapata abandi ba amerelegiti hiyo ndio shida tu. Wangekuwa Premier League this season wangesumbua Haaland. Defender manze, defender ajali. Kazi yake tu ni kukusumbua the whole game.
Akotua hapo.
Hata West Ham bado kuna defenders wanaweza sumbua sana Haaland.
Like mimi naona like ana sasa then kaka kwenye press place ya ku run into like ya kubully wasi sasa.
Ah but Haaland anaweza bully.
Like
kitu niogopa, ni kama unachukia Lautaro Martinez wetu. Versus Haaland. Mzee naogopa mimi. Lisandro Martinez. Lisandro Martinez ako I think 5'7".
Ish.
Haaland ako 6'5". Oh, yeah, Lisandro Martinez ako 5'9" but sana sema ati hiyo namba yake imechochwa kiasi. Haaland ako I think 6'5". Mjamani bigi. Versus mse wetu, mina ni Alessandro, but...
Lakini pia ukiangalia ngana, ajua Haaland mbiga pia pia ana mbio.
Akuna mbio anaweza turn. Hiyo ndio kitu mimi naogopa.
Akuna physique.
Hapo akuna shot kwa wengine naogopa man.
Lakini unajua IPL kaja na mtu kama Ibra alikuja ngamanio.
Well, Ibra
IPL akamitorize.
Lakini Ibra alikuja at tail end of the season.
Yeah.
Like already ulikuwa unaweza kutell mjamana anaisha. Anaisha like his gameplay inaisha. Haaland anakuja at his when he's not his prime yet. Hajafika bado prime.
Lakini kijana
bado hajafika prime.
Sasa kwa 23 ama 24?
Hajafika 23. I think I got 22 ama 21. Now as in that's my only concern. He's so young.
Your gameplay
Pep. Ama 20.
Like your gameplay Pep ni safi. Una pass then una place to top right like
au safi. Una create unajua create their attackers unajua ku create space.
Yeah.
Yeah. Ku possess ball na kufunga. Mm. Unaona? Alikuwa anachikinga wanaenanga wanakushadi kwa touchline na wanajua umsa kwa hapa wanakupasia ball wanajua umsa kwa tu hapa.
And him alikuwa king of that being placed like what Haaland am a master ni kwa at the perfect place at the like kwa the perfect position at the perfect time.
Atoki angalia boy yake nini? Hii ya precision yalifunga. Ungeangalia position yake ungesema umsa ma defender wengi au sa wengi mtu ako hapo au sa umsa ako hapo.
Na kuna msika kama Mares mwenye anaweza kusupport ama kuna msika KDB mwenye anaweza kusupport kwa hiyo specific position. Eh bro. Hiyo ni recipe man for chaos. Me niko afraid because of Haaland but also na hope tu msa flop.
Tunangoja Manchester derby manze.
Mimi nangoja kiflop.
Tuone tokio safisho.
Kuna Maguire.
Naona kiflop.
Kwa Maguire.
Hiyo mbio yake ita reduce.
Yaani
hizi kwa ata bump tu into kina dunk like kina like big
dunk kwa Brighton.
Yeah. Like kuna party
unajua tu... unajua seti Man City seti wanamtegemea unajua Man City
wanasema
wanamtegemea
hawamtegemei ana akiflop na bado kuna other people watafunga that's the thing
ameleta hapo tu ku compliment the team
bas amekuja as the cherry on the top
ana compliment to the team
haina shida unawana. Lakini kama unaweza silence unaona kumbuka hiyo gameplay ya Mourinho vile tulicheza na nyinyi walishika Hazard ndio
eh hey, tulikuwa mazana like, Herrera.
Herrera na Hazard walikuwa hivi. Yeah. Hazard alikuwa nalifa whole game. Right?
Sasa unaona nyinyi mko mtegemea Hazard.
Exactly.
Unaona mko mtegemea wale kwa tegemeo wenu.
Man City wategemea.
Man City bao umekwambia bao za mingi zitokea ngapi? Midfield. De Bruyne na Mudrama Haaland, there are not so many defenders when you know za makala na dibole ya juu ataka kuja hivi kifua chiki vitu zenye Giroud kwa nafanya Lukaku anafanya kwa hewa hizo vitu akina Ibra anakuja na kwa hivi kifua anaekea tu msi hapa kwa space unasikia tu ndio hiyo ball imekuja KDB ndio amekimbia na ball Haaland msa kazi yake itakuwa anakushield kwa sababu hiyo fiziki yake kazi yake ni kushield kwa kuprovide asi wengine the opportunity ya kuattack na kuscore so setting ati walimleta hapo kwa sababu ameshindwa kufunga bao. Hata ameshindwa kufunga bao.
Champions League.
Ameleta tu hapo hivyo tu kwa sababu they need a striker. Wanataka tu msi. Wanataka pia mabao zao mingi ziko zikitoka from strikers. Ukikumbuka Aguero alikuwa anashikilia Man City for a long time. So sasa hizi venye...
Do you believe like Man City kuna that African curse ya shinda Champions League?
Nini ya?
Man City.
Ati kuna?
African curse.
After
Yature
agent wake manzee aliduka Ivory Coast kama kuchinja kuku. Alichinja kuku manzee na akachinja nyoka. Aka sprinkle hiyo damu manzee kwa nyasi. Alafu akalisha ule mjamaa wa TikTok. Hey, kasi ilianza hapo.
Hiyo ni ngumu, hiyo ni ngumu kusema.
Sasa kiko na Man City akishinda Champions League.
Hiyo ni ngumu kusema.
That's our only argument in here. Sisi as Man United fans tunasema amjashinda chapu.
We are better than you hapo.
Hapo. That's our only argument, man. Sasa, but also speaking of Man United, a disclaimer. From 3 years to this time, tutakuwa sawa.
Umekuwa sawa for the last 10 seasons. Umekuwa tu sawa for 3 years.
Cyprian, please, who are the form 3?
Tuko pale, Rashford, Martial katikati, na Sancho. That's our front three. My only problem, my only issue, my only issue as a Man United fan is our midfield. Let's talk about Inje. I'm sure ni our defensive midfield because I just signed anyone.
Fred, McTominay,
Fred dynamics yake imechange. Hata Ten Hag amekuja akasema Fred, yo mambo yake kwa defensive midfielder, I work like it doesn't work for him. Kitu msaidia ni as a box to box midfielder. Yo staff umsaidia, msaidia kumbia to the whole game.
Simweke Maguire hapo katikati.
Mimi kitu ngana suggest tuweke Lindelof hapo mbele as a center, as a center CDM. Hapo nyuma tukwe tunaweza kubwa, tunaweza switch between Lisandro, kwa sababu kuna Lisandro Martinez tuko na as in club yetu kitu tumejaa nao ni ma center backs. Na hiyo ndio kitu sijaelewa. Tuko na Jones, tuko na Tuanzebe, Lisandro Martinez, Maguire, Varane, Lindelof. Bro, Aishi, Babe. Jones, bai, as in Aishi.
You prepare to defend. So, unajua tu. Unajua na mashield tu.
As in tuko na defenders wote. And hatuwezi defend. That's my worry. Like, we don't know how to defend.
There's only one class defender hapo. Varane.
Anamezeka.
Alafu, and there's all...
To be honest,
pia mko na one class keeper.
Na Abisha.
No.
Ono mdumi nagopa manu peke yake.
De Gea is a world-class stopper. But problem is, football may change from a world-class stopper to now Europe. You should be a proper goalkeeper mwenye. If the ball comes in through a cross, tokea. If the ball comes in kwa corner, tokea. De Gea atokeangi, anabakingi wapu. Na yu ndi utulemea versus team kama Brighton, versus team kama Burnley la season, mwenye they depend on set pieces. Ma teams kama West Ham wenye kuna really tall defenders so wana depend on set pieces hapo ndo tukwenda kufunga mabao mob because De Gea toke Maguire achukue ball as in front three tunakuanga tu sawa and then hapa nyuma it's like manzeni kama kujenga tu nyumba mna saw foundation nyime na mebuy materials zenu za roof manzeni mepaint hiyo keja lakini foundation man. Foundation metumia tu mabati zimetoka sijui wapi.
Manio anakuwa kama ile gari from huko mbele sema hii gari imeweza. Lakini ingia ndani.
Huko nyuma ni vits.
Huko nyuma unaingia gari iko na madent ka zote. Ukiingia huko hivyo ukiingia ndani viti zimeraruka tu. Hivyo ndio iko.
So moving in the next season, right? Uko na hopes na Manio?
Sina hopes. To be what I want first season at Ten Hag. Mimi tuko na good football. Tukiqualify for the Champions League, that's our best. That's the best start for the season. But I nataka tushinde either FA Cup ama Carabao. Hiyo tu. Na since tuko Europa. Tushinde Europa. But as tusiposhinda na tupate Champions League, that's the best start for Ten Hag.
Okay, mkishinda FA na msiingie
Champions League.
Yeah.
So that's a loss, man. Si tunarudi tena as in
progression.
That's another season of not being able to sign players because of atakuja to a team that doesn't have a Champions League. Mimi kunataka tu ni to stabilize the club, to spot the leaks. Acha niangalie Ten Hag straight to the camera. Ten Hag, a letter to you from a Kenyan. Please stabilize the team. Chapter translation. I'm not include that.
Subtitles.
Stabilize your team, bro. Like, please, like from my heart to you, please, bro. Staki leaks. Staki kusikia. Sijui demo nani amesema sijui nini. Maana shit ilikuwa. Your stuff ilikuwa nani bo?
Tena gu ni swara. Usisikize, huyu ni swara wa Manu. Usisikize huyu ajui ke ataka.
No football experience whatsoever. So,
look at you. Naongea man.
Sasa unajua.
Kuna mtu wa Arsenal hapa. Kuna mtu wa Arsenal hapa rajeona Champions League. Azinata sikia Champions League awachingi. Alala, bai tena shadows. Tuko na msemo mwingine hapa. Wanajichochanga tu na ma FIFA Club World Cup. Wanajichochana ma teams siji Super Cup. Bro, no one cares about your Super Cup, man.
But we care. Yeah. We are in the Champions League.
Nyin the same na Tottenham. Mnenanga Audi Cup. Mnenanga siji Presidential Cup huko Myanmar. Nasema mshaanza
kushinda. Mimi ndo mlishinda Bangkok hapa na Liverpool atukuishi na
Bangkok
amani.
Cup bro.
Atukuishi
na Bangkok Cup. Wewe unajua Bangkok Cup ni team ni
competition. Bangkok Cup. Hebu. Hata jina kaya ni ngumu. Bangkok Cup.
Oh. Ai. Kidogo ya tena t-shirt down.
Eh maze. Sababu umeshinda trophy.
You're the first team in the Premier League to win a trophy this season. Please put some respect on us, man. Calm down. First team, you are the first. Bangkok Cup ilitokea, tulianza, tulicheza game moja tushashinda.
Against team gani?
Si Liverpool.
Tukashinda.
Tuliwashinda mazee hata ka 4.
Liverpool second team.
Bro, first team.
First team
yetu tuliwashinda 3-1. Tuliwashinda 3-0 first half. Wakaleta first team yao. Tukawashinda bado 1-0 na second team yetu. Usiongee hapa bro. Please.
Buda.
Bangkok Cup.
Sasa mtajisikia.
Champions.
So mtakuja IPL mkiwa badge ya Bangkok Cup. Mkiwa badge ya Bangkok Cup. Tumeshinda Bangkok Cup.
Sasa tukimaliza pod, nataka predictions.
Hata tujiongelea na transfers.
Yeah. Hey, see transfers tumeongea
Barcelona.
Tumeongea hizi tena hata.
Sasa new moves akina nani? Watu wa Chelsea.
Nikoko ameenda loan. Atujuza mtu so far, but kina Azpilicueta na Marcos Alonso wanataka.
Lakini Christensen si ameenda, anabaka for free.
Atujauza.
Amujauza?
Yeah, exactly.
Amuna biashara nyinyi. Mwana biashara yenyewe alivyo.
Huyo demo alitoka.
Eh?
Huyo demo alitoka.
Spia.
Ule demo commemorate, man.
Spia.
Alifanya job.
Alifanya job fiti.
Spia mwenye kampuni alileft.
Spia mwenye kampuni alileft.
Yeah, so it's a whole new regime, fresh blood, fresh energy,
but same team. Same L's. The L's continue. Your L in Chelsea and London in a shine, bruh.
The bride of London. Una team ingine hapa.
Arsenal.
Bride of. You are the brides of London. See pride. You are the brides of London.
Unasema alafu una.
No, you are the brides of London, not bride.
Prediction yako ya team yenu?
Yeah. Naona next season. Tukisign defensive mid na
bro, nani amekwambia umsign predictions?
So scared.
Tunaona next season tukisign.
Nasema tukisign.
Mimi nakuuliza una sign nani?
Was a prediction.
As now. Prediction ya season itaisha aje?
As that's now.
Prediction ya season.
Una predict season. Hii season yenyewe tunaingia.
Hii transfer season ishe sai. Unaona ikiwa aje? Season inaanza next week by the way.
Inaanza next week Friday.
August 5th. Arsenal versus Manchester Crystal Palace.
Mimi naona Chelsea tukimwaga number 2. Na tutakuwa tumechapa tumeshinda FA. Of course, I love Champions League. Either quarters or semis.
Your dreams are
because
not valid.
We really want that Barcelona.
Your dreams are not valid.
Wewe tutakuwa na game number 3 ya Chelsea. Utaona tu tactic change. Utasikia all I want is a Champions League place. Because your team, me to be honest, predicts Chelsea this season, I'll finish top 4.
We shall see. Sasa kwambie, let me kuna Galga amerudi. Alikuwa na shine, remember?
Akiwa Norwich, yeah.
Crystal Palace,
yeah.
Alafu like tuko na side tuko na.
But Crystal Palace unajua kuna mabolas. Unaona kama mzee asa produce tu mabolas, man. As in your squad inakuwa ngapi? Umaini ile team inaendanga tough. Iko tuna the perfect players ba ashindi kitu. Now that was Crystal Palace na kuna Galga wenu. It was a perfect place for him to shine. Akuja huko kwenu.
We shall see. Alisema he's ready to play in Chelsea right now.
Everyone, good for you. Everyone anakuwa ready to play for any team.
Anacheza Europa next season. Thank you. Predictions?
Yes, for the season.
Wow.
This season, acha mpate like top 4. Venye top 4 itakaa.
Acha sema top 4.
Acha ngambia venye top 4. Acha ngambia tu venye itakaa. Top 4 venye itakaa. I think Man City retain. Naona Liverpool like struggle kidogo. Especially after Mane ameenda. Ana struggle kidogo. Hapo hiyo department yako huko mbele. Hata huko mbele uta struggle because huyo nini? Huyo Nunes before ashike rhythm ya nini? Itakuwa while na hiyo itakuwa ameenda dress spelling ni mbaya sana. So naona Liverpool ata struggle so tunaipatia Man City. Alafu I think number 2. Acha nijipatie number 2 buda.
Ati asina.
Acha nipatie number 2. Mwenye ni muone.
Wala tuzimei podcast.
Acha nipatie number 2. Najipatie number 2.
Wow. Askiza.
Tunajipatie number 2. Good reason. We made like very clever signings. Zile pia tulikuwa na mashimo ndio tumeziba.
Yeah. Hii ni episode 1.
Haya. Alafu
namba 2 sharia.
Wow.
Alafu namba
3.
Namba 3.
Acha za hallucinate.
Number 3 Liverpool sasa. Love sana number 4. Ah, who gives up? Who cares? Like number 4. Sijui. Number 4 tuachia Spurs, Chelsea na Man U wapigania number 4.
I think in the podcast I'm the only sane person because me na German United top 4 is a struggle. Tukifika number 4 ni sawa. Yo, that will be a dream move for us.
Okay.
These other people, delusion.
Yeah, lakini,
ngoja.
Unajonga.
As Kenyans, we are heading to the elections. And people, when it comes to the elections, sometimes people show up. When I say they want to be presidential candidates, they want to run for presidents. You know, the likes of Nyambane, the likes of Kigame, the likes of Wajakoya. Ah, Pia, the same boat.
Si Wajakoya na run for president.
At our state house.
Atujui? We don't know.
How do you know?
We don't know. We don't know. We don't know.
Weni Nyambane, na weni Kigame. Izo number 2 zenu.
Kigame.
Number 2.
Number 2?
Because Tuchel had built a team well.
That nobody wants to play for.
Against.
Say it with me, boys and girls. Chelsea is building a team that nobody wants to play for.
Z. Wait for the prediction. Yeah, I could just hear.
I mean,
number.
Says the same at four.
Top four.
So, top at least,
me says the same. Unajota community shield na chezwa. Unajoyo community shield na chezwa sato. Maybe our teams mbili wanaweza kuwa na injuries excess. After the game. Utajuaje? And then predictions zenu zote.
Since when umesikia injuries imeshinda Man City kunini? Kushinda ligi?
No.
Amekuwa na injuries pia tu.
Imagine KDB apate injury kaa Pogba. Pogba si saa na injury na anaenda surgery. Au amesha sema, daktari amesha sema.
Uyo tunajua tu ni kuruka mingi. Alikuwa ma TikTok tu hapo waka
para. KDB, tuseme KDB. Aumie. Community shield. Akwe out for the rest of the season. Nakumka unakuwa Van Dijk.
Yeah.
Van Dijk game 3 of season the previous season. Alihata for the majority of the season because alipata injury. Game number 3 ya league. Ika affect aje season ya akoshinda anything because they didn't have the talisman. Now something can happen in the community shield. Wacha community shield ata ichezwe. Wacha hata tufike at least sitko July. Manzi hata wacha tufike at least September, man, before we make a predictions at all four.
Hapo mnajichoja. Unlike Cyprian, we really trust our team. We know the philosophy behind the team.
Unajua, niko sure hata niko sure leo Manu, bado mko na Roro.
Tumeshinda Roro hata sicheze team na Manu.
Niko sure hata mkachukua.
Roro ana 23s. Mjamaa ametu disrespect excess.
Ni hata mkachukua.
That's pure disrespect.
Mkachukua the top 11 players from the best leagues in Europe. Bado tu mkushua, mtakuwa tu trash bado.
Napenda vile mnaongea tu sasa. Unajua, you're not any different from the men wanaenda manze kuchocha mademu wao. Their potential, mademu. Manze wamewabombard na matext. Kesho manze tukimit, manze. Yo kitanda itabomoka. Yo nyumba, majirani watawika, watacomplain. Nafika huko manze, one second man. One minute man. Ni nini?
Hiyo ndio shuma ile la da. Da ne.
Hiyo ndio timu yenu. Problem mmesikia mmejichocha sai. Bali sawa. We have the records.
Atasema tuangara na mtu. Unaona?
Mmesema mnamaza number 2.
Si tumejipata.
Tumamaza number 2 kama mjangara na wase.
Tuna predict, tunaangalia prediction based on the purchases nje tulimake na based on pia performance ya last season. Mnaangalia na pia pre-season
kama mnaangalia. Tuchel
munaangalia mko na nini? Munaangalia position yenu penye muko. Penye muliwachia na penye muko na penye
mnakaa kwenda. With the right boy he wants, like, ukipea some, ukipea
a paint. Kwa munaanga vision, ni mejikunja. Penye muka, mekutatiko chini mejikunja
tu. Paint.
Our dear fans, the date is July 28th. Ushaskia. Season ejanza. But apparently, these two London teams are tamadza number 2. Either of the two tamadza number 2.
Mm-hmm.
And it's okay. To wrap up the podcast, tupatie shout out to Kenya team walituangusha Manze World Athletics Championships, but it's not their fault. Tuna blame visas, tuna blame physiotherapists as they could travel, and a lot of other issues. But bado kama za number 4 with 10 medals. Might not be a good championship, but bado, you know, we always support the athletes and condemn the leaders. So props to the athletes Manze mulijaribu. But whoever is the management, whoever is the team,
yeah.
Walituangusha.
Manze.
Kenya rugby, manze, rugby 15s, tuli struggle the last hurdle to lose the final, to have automatically qualified to the World Cup for the 2023. Atuku shine, but kuna another chance, which is through the Rapper Challenge in November. Props to you, manze. Jaribu, manze, najua mta fly a flag high. Once again.
Apoko Athletics, we are looking forward to the Commonwealth Games.
Commonwealth Games, pia zinanza. Today, actually, it's starting on Thursday, 28 July. Over the weekend, man, support the Kenyans as the flower flag high. This time is not just athletics, it's all other sports. So, kuna sevens, volleyball, swimming. So, as a Kenyan, please support your players and support your athletes. Once I reiterate your statement, Sema, always support and be happy for your athletes, but condemn the management. And this is to wrap up two pod, man.
Yeah.
Yeah. Yeah. Episode one. Ase. Peace. Ase kuja ku regret some things on the Sema, but.
Hi, Buddha. Hakuna ku regret. We never regret, Sisi. You know my regretting you. Kuleta Roro, sijui tumeleta Mourinho, the special one, kujesha special C.
Oh, mleta juu.
Miss Yonge.
Teacher, and Miss Yonge.
Miss Yonge.
Mumeenda muna spend.
Ani mwakatafuta?
Muna spend, Eurobond kunuwa ma players. Nini hawa?
Muna tofia hapa. Chongwe, the tactical genius that is Eric Ten Hag. You'll be shocked.
Ten Hag is Pep
looking like. You'll be shocked. You'll be shocked.
My next boyfriend. Buddha. Chabo nile ile bado.